Pamoja Record. Pamoja Record. Chigi, chigi fantastic. Duke Beat.
Ibaya unanikataza nyumbani mama, kisuli kwanza unanipa nyumbani mama. Ibaya unanikataza nyumbani mama, masuli unanikumbusha nyumbani mama. Mimi nasema umenizaa umenilea madili yani mazuri mama. Mimi nasema umenizaa umenilea madili yako mazuri mama. Inende shule ma, konyo ekalani ma, nchakula nile ma, Mungu akuweke ma, mabuzi ya koma, aeleze kima. Yani sasa najitambua ungena yako mbesi ma, ungena yako mbesi ma. Yani sasa najielewa ungena yako mbesi ma, mina nsema ungena yako mbesi ma. Esima nadumu, waza nakupama, baka nimekua. Mimi nasema kibaya unanikataza
nyumbani mama,
kizuri kwanza unanipa
nyumbani mama.
Kibaya unanikataza
nyumbani mama,
basuri unanikumbusha
nyumbani mama.
Imende shule ma, kojo enkanda nima, nchakula nile ma, Mungu akuweke ma, mabuzi ya koma, aeleze kuma.
Nata mama, nakupenda mwana we mama kuma, nyumbani mama. Simzalau mama duniani kuna
pepo pepo mi, kuna moto moto mi.
Kuna pepo pepo ye, kuna moto moto ye. Mina sema we kuna pepo pepo ye, we kuna moto moto mi. Napogusa mini, mini, mini. We mama yangu, mama o napogusa mini.
Mama, mimi tambaye matete tete simami mama, mimi tembee mimi nikai mama, mimi simami matete tete tembee mimi.
Amenilea nimekuwa mpole nimekuwa mcheshi bwana. Amenilea nimekuwa mpole nimekuwa mcheshi bwana. Kwanza nimekuwa mnyonge bwana, najielewa mama, najitambua mama, najielewa sifa zako mimi nakupa mama, najielewa najitambua sana, najielewa sifa zako mimi nakupa mwana.
Yo biji atania pamoja rekodi sasa, anikiwa na Duke Mchawa ansema sema. Kwa nini nisime, kwa nini nisiseme?
Mbasinda na 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 na
na na na na na na na na na na. Hey, don't you see someone funny?
I'm a jerk.
Me do big me, me no funny me, 'cause I'm me, me watch me.
Where do you want to go?